no to man hit and a bit of monkey. They did not to man hit and a bit of monkey. There's a whole job and mala touching more than a woman there. There's a whole job and mala touching more than a woman there. Ona tuluzi kwa kwenu, nunga wana toindigila. Ona tuluzi kwa kwenu, nunga wana toindigila. Nikwete toti na rungu, natimuze nangasania. Nikwete toti na rungu, natimuze nangasania. Alama zambi zito koma na mesila utema ingia. Alama zambi zito koma na mesila utema ingia. Zahidi gila wambo na shati wendo mami endoka. Zahidi gila wambo na shati wendo mami endoka.
Hey.